kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraan katamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hoogganaan humna waraanaa Itiyoophiyaa Field Marshal Birhaanuu Juraa droonii fayyadamaa jiraachuu himuu isaanii, deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa to'annaa jala oolfamuu isaanii, qophii torbanii kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa fi qophii dubartootaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara bafqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An bafqaadu Mordaati. Deetaa ministeera nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa kan turanii fi guyyaa kaleessaa xalayaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed irraa barreeffameen taayitaa isaanii irraa ka'uun isaanii kan ibsame obbo Taayyee Danda'aa guyyaa har'aa hidhamuun isaanii beekameera. To'annoo jala oolfamuu obbo Taayyee Danda'aa ilaalchisee gumiin waloo tasgabbiitii fi nageenya mootummaa Itiyoophiyaa ibsa baaseen obbo Taayyeen miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan hidhamanii erga turanii booda mana hidhaatti gadhiifamanii taayitaa kennameefiin deetaa ministeera nageenyaa ta'anii waa'ee nageenyaatii fi hojjechuun ittuu isaanirra jiru gareewwan ibsichi farra nageenyaa jedhee waame wajjiniin dhoksaadhaan itti hojjetanu argamuu isaanii eeree jira. Obbo Taayyeen yemmuu to'annoo jala oolfaman mana isaanii keessa bilbilli harkaa 9, kompiitarri laaptooppii 4, gabataaleen konkolaataa adda addaa 4, qawween kilaasiitii fi shugguxoonni, rasaasonni adda addaatii fi galmeewwan adda addaa argamuu isaanii ibsi qaama mootummaa kun beeksisee jira. Obbo Taayyeen taayitaa mootummaa irra ittuu jiranii mootummaan akka nama ajjeessaa fi balleessaa jiru ibsuudhaan himachaa akka turan kan hime ibsi qaama mootummaa kun hanga'oota mootummaa biroo irrattis hordoffii taasisaa akka jiruu fi dhiyeenyattis tarkaanfii fudhatu uummataaf akka ibsu eeree jira. Bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed ifatti ba'uudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti kan qeeqaa turan obbo Taayyeen erga taayitaa irraa ka'uun isaanii itti himame booda xalayaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediif jedhanii barreessan keessatti yaada eda'amuu Abiyyi Ahmed barreessanii fi dubbatan amanuudhaan akka isaan hordofan ibsanii dhaawataan garuu waan dubbatan akka hin jiraannee fi kan dhiiga namaatiin taphatan ta'uu isaanii hubadhe jechuudhaan ibsuun isaanii beekameera. Obbo Taayyeen yoom akka mana murtiitti dhiyaatanuu fi galmeen imannaa ifatti irratti banamuu ilaalchisee wanti beekame hin jiru.
Lola naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru irratti waraanni mootummaa xiyyaara nammalee yookaan diroonii akka fayyadamaa jiru Field Marshal Birhaanuu Juraa mirkaneessanii jiru.
Hogganaan hoggantoota waraanaa Itiyoophiyaa Field Marshal Birhaanuu Juraa ibsa dhaabbata miidiyaa Faanaa Broadcast jedhamu irratti lola naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin walitti bu'iinsa hidhattoota wajjin taasifamaa jiruun bakka barbaachisaa ta'e irratti diroonii fayyadamuudhaan haleella taasisaa akka jiran dubbataniiru. Bakkaawwan lolli taasifamaa jiru irratti haleella dirooniidhaan taasifamuun namoottan nagaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii jiraattonnii fi dhaabbileen mirga namoomaa ibsaa jiraachuun isaanii ni beekama. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti 330 bara 2016 bakkaawwan godina Walloo Kibbaa keessatti haleella diroonii raawwatameen namoottan nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattota waabeffachuudhaan VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Namoottan nagaa irratti miidhaa qaqqabaa jiru ilaalchisuudhaan deebii kan kennan Field Marshal Birhaanuu Juraa waraanni isaanii yemmuu diroonii fayyadamu namoottan nagaan akka hin miidhamnee fi of eeggannoo taasisaa jiraachuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera. Marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromootii wajjin taasifamu ilaalchisee kan gaafataman Field Marshal Birhaanuu Juraa mariin marsaa 3ffaatii fi inni xumuraa jiraachuu akka danda'u dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira.
ኢፕስ ሚኒስትሪ ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ካራዱቢ ሂማ ኢሳ ማቲው ሚለር ባሴን ወለብዴ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ግዱ ቱሬ ፍሩፍ ወሊገልቴን አልጀርስ ከመለጣይ ሃር ወጋዲግደሚ ሰደፋሳቲ ወጋዲግደሚ ሰደን ሃርጣ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራን ደገርሳ ሐዋሰ ኢድል አዱኛቲን ካራወሊ ገልቴ አልጀርሲን ዳንጋ ወሎ ዳንገ ሱፍ ዋዳ ወሊፍ ጋል ካንገለን በራ ኩመለማፍ ኩደ ሰደቲት ቢዮኒ ለማን ወሊገልቴ ነጋ ኢሰሴና ቀበሰ ጀለሜፍ ታይሱን ቢዮኒ ለማን ዲሞተ ዳንጋ አከወሊ ገልቴ አልጀርሲት አከከበጀን ኢረዴቢን ዋዳ ወሊፍ ካንሴናን ዮሙተው ዋዳ ከወሊፍ ሴናን ከንጀደ ኢፕስች የሮ ወጋዲግደሚ ሰደፋ ኢሳ ያደተ ሙከነትስ አባምቢዩማ ፊብርመዱማን ዳንጋ ቢዮ ተለማኒ የሮ ከሚዩ ጫላ ከበጀሙ አከቀቡስ ዳሜር ዩናይትድ ስቴትስ ደገርሳ ወሊገልቴ አልጀርሲፍ ቀብዱ አመስ ኢረዴ ቢቴ ከንኢፕስቱ ዮሙተው ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራኒስ ሐፉረ ነጋቦጨመኒን ገረናኖ ተስገባፊ በዳጢነ ቀቡት ኢረጫላ ተከወሊን ሆጀተን ጀጀበ ሲቲጀለ ገራ ኦዱብራት ዮሙደበሩሞ ሎሊ እስራኤል ፊ ሃማስ ግዱት ታሲፋማጅሩ አከ ዳበቱ ሰገሌ ከኑላፍ ጀች ዳበኒ ሞቱሞ ተገምቶ መኒ ያይ ወሊገላ ዋሜጅራ
ያይን ወሊገላ ከሞቱሞ ተገምቶ መኒ ቅብጠ ተሐራ ዋማሜ ጋዛ ከሰዲ ሐለገርጋር ሰነሞማ ሚጄሱ ዳብጀቻ አከዱ ካስኒ ዳበቱ ያደዲያት ረቲ ማሪ ታሲሱዳፊ አከታይ ኢብሰሜጅራ ሰርማሪ ዳፊቆፓ የሲቪሎታ ለሚ ፓለስታይኒ ቲፊ ለሚ እስራኤል ጋዛ ከሰጅራተን ወረን ሰበባውል ወራንሳቲኒ ደረረማጅራኒፊ አካታ ሴራ አዱኛቲ ኤጉምሳፊ ገርጋርሰ ታሲሱዳፊ አካታይ ኢብሰሜራ ሰሪ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ ማኒቲን ቆፓ አይኩኒ ጋሪወል ለማን አከሴራ አዱኛቲፊ አቦማማን አከነሞተን ኡምናም ቡተማኒ ኦክሰማኒ ጅራኑ ገለክሰማኑፊ አከሱማሲ ሃዲ ገርጋር ሰነሞማም አከሚጃታ ታው ካንጋፈቱ ታውልሳ በካሜራ ቶርበንደር በኬሰ ሴሪ ያደወል ፈካታ ቀቡ መነመሪ ነገኛ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ ማኒ ረት ዲያቴ ዩናይትድ ስቴትስ ፍረቹ ዲዱ ሴቲን ካንካይ ኩፉኒሳ ኒያደተማ ያይ ወሊ ገላ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ ማኒ ረት ያደ ዮኪን ሴረ ዲያቴ ሰገሌ ዳኒ ፍረተማ ዳብሲ ሱኒ ጅራቹ ባቱሲ ሴሪ ያይ ወሊ ገላ ባሱ ዲባሲ ያሳማሌ ድርቀመ ሴራ ኦፍ ኬሰ ካንን ካምኒ አከታይሲ ዲብሰሜራ የሙ ያይን ሞቱሞ ተገምቶ ማኒ ታሲፈሙ ዳብጅሩ ካነቲ ሀሌላ ጥያራ ወራና ደበለቴ ወለከሳፊ ኪበጋዛ ከሰቲ ሎሊጭማኒ እትፉፈ አከጅሩሲ ድብሰመጅራ ወራን እስራኤል ሀሌላን ጥያራ ታሲሳጅሩ ካንረት ጥየፈቴ በካወን ሮኬቲን ኢራፍሩገጋ አንታውሳ ይብሴ ሰከታይን ሰቦለ ለፈጀላ ከሰቲ ታሲፈሜኒ ሮኬቲን ይብለማፍሸንተምኒ ሞርታራፊ ቦምቢወን አዳዳ አርጋቹሳ አከበክሲሴ ገባሰመራ
ሚሳኤል ሊበከ ገሬን ሂደቶ ተየመን ከሰሶቾ ሁቲን ቷቱራ ዱካፈመ ዶኒ አላባቢ የኖርሜ ከይ ኦፍራ ቀብዱ ተኮሩ ኩቱ ኒሳ ኢብሰሜራ
አከ ኢብሲ ዋልታ አጀጀወራና ዩናይትድ ስቴትስ ጀደቲ ቅብጠተሐራ ሱሉላ ጋርባ ባብ አልማንዳብ ጀደሙ ረቲ ሀሌላ ሚሳኤላ ራወቲ ቀናኒ ዶኒ ሩኩተሜ አብዲት ቀበቹን ኢሳ ከምቤከመ የሙተው ልቡ ነማቲፊ ቀቤኛ ረቲ ሚዳን ቀቀቤ ኢንብሰምኔ ገሬን ሞቱማ ኢራኒኒ አከደግራ ሙሂማ ሙሁቲን ናኖ ገርበዲማ ዮካን ቢሻኒቸ ረቲ እስራኤል ረቲ ጥየፈቹዳኒ የሙድሮኒ ዳፌ ሚሳይለ ዱካሱ እኒ አራኩኒ የሮዲዮ ኬሰቲ ኢሳአራዳ ጀደሜራ ኡምኒ ገላና ዩናይትድ ስቴትስ ድልበተ ኤንገዳም ቱርሰገሌ ኢፈቲ አገርሲሴን ዶኒ ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ገርበዲማ ረተርገሙ ሚሳይለ ገሬሁቲ ኢራ ዱካሳሜ ቆለቹዳፊ ጀጃ ዱካሰ ፈረም ኢሳኤላ ታሲሱ ኢሳ ኢብሴጅራ ገሬን ሁቲ ሰንበተ ዴን ገዳ ኢብሰባሴን ዶኒዋን እስራኤል ዮኪን ዶኒዋን ከራ የመኒን ደርበኒ ገረ እስራኤል ኢትማለን ረቲም አከ ዱካሰ በኑ ቤክሲሱን ኢሳ ገባሰሜራ ኦርዶፍቶ ተኬኛ ኦዱንገል ገለከናብ ቀምኑ ቀኑማ ቆቢሌ ኬኛ ፈኒ ወጅን ቱርቲ ጋሪ
gara qopile harraf kindefannetti yo mudabaru mo rola israeli fi gara hamas giddu titasi fama jiru dabsi sulaf akawali galten ukasa dabu tasifamu yani mana mare nagenya labata motummo tagamto mani ratti diyate ture didda united states in oso fitanin bayin hafe ammas gumi wali gala kan labata motummo tagamto mani ratti dubbachu daf jira ejennon united states kun keka umajiratu sangawon united states garu ejennon isani akasirite ibsajiru namota nagala mile palestinif egum sitasifamu akakabus beksani jiru dimma kanarratti gabasa verunka balderas balderasin kopae jallane gamadatu deessa
Umnotin Israel caalaa humnaan akkasumas ciminaan Gaazaa keessa akka jiran muummichi ministeeraa Israel Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa dubbataniiru.
Kaayyoo keenya hunda galmaan ga'uuf jechuunis Hamaasiin dhabamsiisu namoota keenya butaman hunda deebisuu fi Gaazaan lammata Israeliif balaa akka hin taane mirkaneessuudha.
Torban darbe murtii manni maree naga'e gumsaa kan tokkummaa mootummootaa kan silaa hatattamaan dhukaasa dhaabuu gaafatu irratti Ameerikaan sagaleen kuffisuu isheetiif Netanyahuun galateeffataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin murtee kana ibsaniiru.
With Hamas still alive, still intact.
Hamas ammallee lubbuun jiraatee jabaatee turuun ammas waan onkoloolessa torba raawwate sana deddeebi'ee akkasumas irra deddeebi'ee akka raawwatu taasisa. Sun salphaatti rakkinichi akka itti fufu taasisa.
Bilinkan barbaachisummaa deeggarsaa fi meeshaa waraanaa kan akka Israa'el ofirraa ittisuu fi ishee barbaachisu kennuuf cimsanii dubbatan. Kunis haal duree malee akka hin taane immoo ifa godhaniiru.
Those rules apply to Israel as they do to any other country, including.
Seeronni kun akkaataan itti fayyadama isaaniif barbaachisummaan dirqama seera gargaarsa namoomaa kan addunyaa kabajuu dabalate akkuma biyyoota biroo Israa'el irrattis raawwatinsa qaba.
Garuu lakkoofsi namoota nagaa Gaazaa keessatti du'anii dabaluunsaa itti fufee waan jiruuf waltajjii Doohaa keessatti gaggeeffame kan waggaa waggaan qormaata addunyaa mudate irratti mari'achuuf gaggeeffamu irratti ejjennoon Ameerikaan qabdu cimsee qeeqamee jira. Muummichi ministeeraa Faalestiinotaa Mahammud Ishtayaa akka jedhanitti.
It's not up to Israel only. It is those who have given.
Israa'el qofa miti. Warra Israa'eliif ehama kennan dabalata. Ehamni kennan kunis. Akka isaan Faalestiinota ajjeesuu itti fufaniif aboo kan kennudha.
Ministeera Haajaalaa Joordaan kata'an Ayman Sifaadi akka
jedhanitti.
Ameerikaa keessatti ministeera Haajaalaa biyyattii Bilinkeen waliin marii jijjiiraman finne geggeessineen hundi keenya jilla arabaaf musliimaa weerara kana dhaabsisuun dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gahaan gara kutaalee Gaazaa hunda akka seenu. Akka eeyyamamu taasisuun akkasumas eegumsi lammiilee nagaa akka mirkanaa'u taasisuun akka laalcha duraa argatu ifatti himne.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Aantoonii Guterres akkasumas hirmaattoota waltajjichaa akka jedhanitti gargaarsi namoomaa akka seenu gochuuf dhukaasa dhaabuun akka labsamu iyyachuu itti fufnaa jedhan. Akkasumas daayireektarri waliigalaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom Jenebaarraa duulli waraanaa kun naannoo Gaazaa fayyaa namaarratti dhiibbaa geessisaa jira jechuun akeekkachiisaniiru.
Namoonni baay'inaan gara naannoo xixiqqaatti yeroo deeman garmalee walitti qabamuun nyaata bishaan bakka jireenyaa fi ka qulqullina gahaa qabu dhabuu waliin walqabatee. Dhukkubni akka babal'atu haala sanaan mijoo uumuutti jira.
Hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa Gaazaa keessa jiran kanneen qaamaa fi yaadaan bututan akka gargaaraniif jaarmayaa keenyarraa gareelee gamas qubachiifne jirraa jedhan Dr. Tedros Adhaanoom.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jalutti dabarra. Nu waliin tura. qorannaan muuziqaa Oromoo irratti taasifamee jiraachuu dhabuun ammas guddina silaa muuziqaan Oromoo gara industiriitti ce'uuf malu gufachiisaa akka jiru weellisaa fi ogeessi muuziqaa Anis Gabii hima. Sirba isaa Haadha Milkii jedhuun badhaasa Haacaaluu irratti kan injifate Anis sirboota Oromoo gosa muuziqaa jaaziin qindaa'an beeksisuuf hojjetaa akka jiru turtii isaa Galmoo Daawit waliin taasise irratti ibsee jira. Itti dhiyaadha.
Ganama Finfinnee istuudiyootti weellisaa fi ogeessi waliigalaa muuziqaa Anis Gabii Ida'oo hojiirra jira. Arsii Asallaatti dhalatee Finfinneetti guddachuu kan dubbatu Anis abbaa ogummaa muuziqaa hunda galeessaati. Meeshaalee muuziqaa ni taphata, sirboota ni qindeessa, akkasumas immoo walaloowwan sirbaa ni barreessa. Ittuu oguma isaa kana beekumsaan dabaluuf ammoo Yuunivarsiitii Walloo irraa barnoota muuziqaa waggaa shan baratee eebbifamee jira.
Kun beektannoo baankii artistii weellisaa Gabii Ida'oo Orkeessaa jedhama. Weellisaa seenaa qaban keessaa isa tokkodha. Sirba isaa tokko jechuu dandeenya. Jaalalli keen dhumu mi'ooftu akka damma ayyooko harmeeko si caala hundumaa. Sirboota yaada guddaa qaban sirba baay'ee qaba Hazar. Innis dhibba mataa isaa danda'e qaba narratti jechuudha.
Onkololeessa bara 2022 kan lakkifame viidiyoon muuziqaa Haadha Milkii hojii Anis Gabii Ida'oo isa jalqabaati. Hojiiwwan badhaasa Haacaaluu hundeessaa baranaa irratti injifatan keessaa takka kan ta'e kana ogeeyyiin hedduun qooda irratti fudhatanii jiran.
Leencotu barreesse sirba kana. So Haadha Milkii akkam godhee viizhuwaalaayizii wanti ta'edha. Aadaadha, seenaadha, qajeelfamas ilaalchas. So gaafa inni barreessu yaadannootu hojjete. Chimboodi har'a jimantii isaas dhufnee hojjenne sirba bareeda dhugaa rabbi. Sirba maastar piisii naannoo hojjedhe keessa Haadha Milkiin isa tokko. Hangafa kooti dhugaadha. Garuma hangafa waan ta'eef qofa osoo hin ta'in bu'aa ba'inaan achii keessan arge bu'aa baay'ee.
Shamarree Salaamaawwit Taaffasee dhaabbata Salaam Itoophiyaa fi kan muuziqaawwii jedhamu of jalatti qabutti ogeettii dhimma gabayaa fi sabquunnamtiiti. Anis Ida'oo dabalatee artistoota hedduu waliin dhaabbatichi waliigaltee akka qabu kan dubbatti Salaamaawwit hojii Haadha Milkii akkasiin ibsiti.
Anis nyaagaa yesarraa muuziqaa gidi inni Salaam Itoophiyaa indihuun muuziqaawwii kamagbaatee bafiti na'u.
Anis muuziqaan inni nu biratti qopheesse an otuun gara Salaam Itoophiyaa fi muuziqaawwii hin dhufin kan qindaa'edha. Haadha Milkii jedhama. Aadaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate amala muuziqaa jaazii kan qabudha. Anis sirba kanaan dhageetti gaarii argatee jira. Kanarra darbeeyyuu immoo badhaasa Haacaaluu irratti ramaddii lamaan kaadhimamee tokkoon ammoo injifatee jira. Muuziqaawwiin erga hundaa'ee yeroo dhiyoodha. Ammoo yeroo kana keessatti milkaa'ina akkanaa warra arge ta'uun keenya nuuf waan guddaadha.
Salaamaawwit muuziqaawwiin albama muuziqaa Anis irratti hojjetaa jiru dabalate sirboota kaanis sabaaf akka dhiyeessuuf jiru dubbatti.
Jaazii fi afaan Oromoo adda baasuudhaaf jiru rakkisaadha. Maaliif jaaziin akka oomisha isaa buluuziidha. Buluuziin immoo sirboota keenya jechuudha. Salphumatti sagalee furtuu shariin hojjetu. So akkas ta'uun isaatuyyuu jaaziidhaaf ka'umsa bu'uura ta'uu hin danda'a jechuudha. Achirratti immoo rukuttaadha.
Kana malees yaadawwan qubaatti ka'anii sirbaan dhiyaatan shubbisawwan geerarsii fi gosa sirbaa aadaa hedduun muuziqaa Oromoo keessatti mul'atu amala muuziqaan jaazii qabu warra dabalataan ibsanidha jedha Anis. علي بر الراجل قبي الموالي ابراهيم حاجه علي قمر يفيكان سربوت عمل موسيقى جازي قبن كان افان روموتي ويلزنوسي موسيقى رومو قرنو ملي وانجرو في سينانسا اواله ميجرا جدا
دكتور علي بر موسيقى جازي موسيقى افان روموتيف بور ابراهيم حاجه علي شبو الموفا الموالي ናካን አቆፈም ትምርግ ጃዚ ቆፈም ትበር ሙዚቃን አዳፍ ሙዚቃን ከልና ሴና ሙዚቃ ከልና እንቆረተም ነው ቆተሙ ወርባደ ስርት
ሴና ሙዚቃ ወነሮሞ ባሶፍ ካሮረቀባ ከንጀዳንስ ወሰ ሙዚቃ ጃዚ አፋን ሮሞቲን አንገፎታን ጀልቀባ መጀደ አከለፈ ቀበቱፊስ ወልሶ ተደርገገይ ወልን ተውዳን ወጂር አከጅሩስዱበታ አልበም ሙዚቃ አመ ሙዚቃዊ ወልን ተውጅታጅሩስ ቀብየንሳ አካኮ አደዳ ቀባቱስ ጃዚ አፋን ሮሞ ረት ከንጥየፈት ተው አንስ ደበለታ አንዱበት ይጅራ ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት እንፈኔራ
አመምቦ ኮፒ ከኛ ሰጥሙራ ካንታይቲ የሙ ደበሩ ኮፒ ድበርቶታቲ ከሱማን ከኛ ሐራ ለንጅስቱ ፊጎርሲቱ መለጅሬኛ ካናፋን እንግሊዚ ላይፍ ኮች ጀደም አደ ሱአድ ሙክታር አብደላ ፍንፍኔ ከሰጥ ጣበታ ከፍታ ጀለም ሁንደሱላን ተጃጅለ ጎርሳ ደዳ አከከና ጅርቱ ካንዱበቱ ቢየ ከሰት ቆፋ ኦሶ ሂንታኒ ቢዮቲ አፍሪካ ባሃ ኦላ ኢትዮጵያ ጅራን ከሰትለ አቆጀ ቻጅርቱ ኤርቴቲ ቱጁቤቱ ዱብሴ ላይፍ ኮች ጀቹን ማልጀቹ አከተይብሱኔ ገልቲ
ላይፍ ኮች ልቱኒጋ ጅሩንቱኒ በይታኑ ቸማና በብሎተራ ጋፋ ባኑ ማነ በብሎተራ which is hard skill ከበለይ ባን ዮኪዩ
በርኖታም በኩም ሰርገተን ጀቹ
mana barnootarra degree kabanne yokaw whatever kabanne bana which is hard skill namiti ko woni fi mahandisata he mahandisata etiti hard skill ni sabab ba su kabate ba ammo yero amma kana ke setu si anaun 21st century mal barbada soft skill barbada
dan detiru umamu wannam ni qabwechu
so life skill atikenni to kana lifei garagara rakinna jiru kesa jiru jollin jarra kana kesa jirtu batani akkamini potential sani biragani potential sani dan de ti sani akkamini bekani fafatani da sanifu jirun kuni kobai setiro amma kana kesa to biyoni gutte kanga life coach mentorship janitifi warren sidura jiran warren sidura ubanno fi mutanno fi mudanno sirraqaban debi sanimu mutanno fi bekom sasani sanin debi sani karakana demi karasana demi jiruna kana akasi jani ijatillalinin karatillalinin si agarsi sani jurutanti akati tattafatte bakka kale sat jirturra foju kana foye demtu gochu daga
Sini lenjistumma yokan simmo life coach isajed kana attamitti gara kana luftan
senanillensena erto da barnota qofani miti of course inclination niki yagafa mana barnota barusi namagargaru jolle wan hubatina kasan hubatan high school ma ugafan juru even gafan university spare jolle na gedi jolle wan hubatin ta akasan hubatan gochu dan jale dan ture gafan jolle zena chira da badeni course le short course kike namu tu jira biyo ta adda ganna ko da shani induran malaysia de me course personal self help wan jamu kana lati akamin potential kenan qabu yukahu dandeti qabu kana akaminin basajein course bi dadda de me especially for institute karambe kama malaysia indonesia hindi demodan so consider dadda for the dating kara kana kane do fegaru san ko faso sonte dan is one in barbaru fjecha kitaba by end of bise asirati kitaba by end of bisuni si mutanno kanke mutanno na mabira engineer gattu fi mudanno jiru tante ke seti si mudatu kana wadirati godi fita badatte you become the best teacher barsisa qofo sontehin jiru keke sa majerama madda jiru keke saba onni keke saba
sirrida fedi nammi tokko nama gargaru daf keessa sa jireenya sa keessa fedi niyo jiraate oguma jarra digdami tokko fa kana keessa jiru rattundaud animo yokani simo barnota satau technologyin fagate de mera wanti addadamu wana chess basu qaba inni sa keessa nama jiru sana fedi jiratanani isa tibu egara gadsha ichuda gara hojit tifida isa kanan hubadde ibsa keessa nirra mal baratan sin barnonni keessa mal
gafa dura kayin barade fayya da gafa generiki ta hin fayyan barade yaw peer group fi kana kana to jiramiti sanirachin diet mana kuma jolle ta miyu feru ma wasati fi feda mati ti fi feda peer group jele de mai fayyan barade garu gafa na fargo ani fayyarati fargo dandenye chun dande tinko kesiko akuma sinje osonde muna anu mana magargaru na argaru mana magosu arga then kara social science in stebe sociology barade ati akuman sinje especially mutan number babu kana fi be concern barbadu kana ti diploma ba yes nan kaba neurolinguistic programming yuan je da musi psychology higher so course je chun kara kara he dunde me anyways dabalat ma wanna taw malitina mana barnota je chun samutenya wan baru mare wam samutenya bane ati kana kabdo dande ti kabdo akati basu sigodu bare wana ni bara den kanan kaba baka degree kanan kaba bara master si kanan kaba je ni to ko baka tokkoti magai fi basu ifkayuni sin soso so sin gutti su akadun fati sin guddatu akahawasati sin guddatu so navigate godu kabda malin jaladda ani woni fi mal hojjaten hawasaki ya ba inna ni okahu dabare tangal garu danda hajete o kesa navigate gote then you will find yourself
oji kana gafo hojjettani wajira matasa danda ikabamo hojin kesan kun gafo hojjettan akadun fa kesani ti hojjettu mo kamin oji kana hojjettu
alright gafi bereda akana metin hojjetta tokko akadun fa titi organizationa banen hojjecha jira magala finfine kesati ofisan kaba yaman kaba organization ota dadda mali for organization cases rakina tujira warren hojjatu kunina ma productivity kam fidus kabuno himiti so hubanno kun baile akabiye titis hubanno harewan tef organization afis lenjina nadda akasumati modum afis lenjina nadda akasiti hojjacha jira biye kesati jechura biya latiti kesatu biyota East Africa rati kesatu waninjef biyota dadda tilladda denji kana especially East Africa rati garu Kenya Sudan Djibouti Uganda East Africa rati kuma oligalati lenji tana kennunin bekama organization ota dunya rati lenjetun kesatu China Malaysia kesati argamanifis akka consultanti tenu jaddaf
maqani abata kesani yokan organization kesani mal jedam
مكان ربتا كيار كفتا training and consultancy جاما بيكي سكنجرو كانا كانا جتون consultancy رتنو جدامي تيري نما غورسو في نما كنون سورتي وانو جتو في training and consultancy organization
غياد يوكي ست
دان دي ون نجيني تيوبيا بقنا لمفا
سقلين امريكا تجاجلي غامفا افريكا متدوري دان دي ون نجيني تيوبيا جدو جلتين Mariwan televisionin antasi tukaisam, ini itianu kopau rajira.
Matadre, erga Pretoria ti aswaggato kuboda jarun, marin televisioni studio kaisat, kanen maria chisanif kesumota afiraman wolin tasafam, irodiot, isni dia chufchra.
Baka wana dada Ethiopia ra gafi wanifi yada wan walitik abaman. Yada wan kesumota studio targamani, ilalchifi yada wan furmata maria chistota, Kaman, akasumasi tora Skype tini irmatan irrat yatan. Baldinan, kesummesam.
Marinde gika sagaltama kun, afana maratin, afan oromof tigrinyaran kakupaw yemmutaw, kankuta afana mara, wiyad iyo as, isin nagkawa.
Torbani wan walittaana nun kesam mom, kopi wan afan oromotifi tigrinya, dandi wan nagenya Ethiopiam, akasumasi bulchinsa fi demokrasi ertra erratiti yefatani yatu.
Dandi wanna genye Ethiopia, Pretoria d'abud.
Uyad iyo kesati.
Sagale, Amerikarra.
Sagale America Saganta Fanoromo and Hordoftanif Kudasingalate Fanako Pile Kenya Ratiadeoka Batan Karatora Mercerity One Kenya Nubranga Udande Suke Sumesanara and Mitukufkadu Gulalan Sagantale Namodandi Gulalan Sud Sagarela Tera Amante Tujube Hora Kara Nidale Awasatin Tamsasunifi Producer Kenya Elias Asmare Ogesota Studio Marwalin Taulan Karab Kendefane Asumaratu Golamna Halkangari.